Tholakale ming, tholakale konka, lele isikhe, uke ngiyimoja, angitholakale sweet, tholakale konka, nginwebele isikhe, ngoba ngiyisoja, angitholakale ming, angitholakale konka, angilele isikhe, anguke ngiyimoja, angitholakale sweet, angitholakale konka.
Baby, I'm